prodigal. I be beat. Can't kuwe chambalo. Nina e chambalo. Nakuliko wa manyago. Cause you're different, different. Kuwe chambalo. Nina e chambalo. Nakuliko wa manyago. Cause you're different, different. My love, zimba desi nakuraba. Nywera, ken kufunye. Kakana, era mugumu. Wana watu dozi mbekulwazi. Yaba kusonse kobu gamba. They've been waiting for this place. Matu wali dewa. Kachena love game, tujizanyi labi. Kwa sige unesi genga, utasi baby. Pano ba city boy, wakume njiri. Siku ngeri kweje watonde watu baona. Baby, wanna sign you. I put you in my label. Can't kuwe chambalo. Nina e chambalo. Nakuliko wa manyago. Cause you're different, different. Kuwe chambalo. Nina e chambalo. Nakuliko wa manyago. Cause you're different, different.
Oyambala biwe gulide no wasatiza. Kulaba muka moto kanga wevuga. Yokola top notch fancy kasika. Uno malaika na bachi.
Mukwano bwono la mesa wanijo. Uyansuma na musuma we official. Tehegu ya basaje ya sigala wange. Amagala kuba kuna wahan.
Beho wana maki you. Kuhonya ba China kutwalu wafeje tukasiva.
Beho wana sign you. Akuchu hima label. Kankuwe chambalo. Chambalo, nakuliko wa manyago. Cause you're different, different. Kuwe chambalo.